dajimsafi.com.
My hands dirty, fuck the shit up, my hands dirty. I can never be broke as long my head is right here. Hit the spot and bitches screaming like, hey, Zaddy. Kill a kid to keep a soccer, you milk on a swag daddy. Yo! This nigga's acting like a pussy these days. Same quality, street 90, achievement at stake. Same topic, swears in the car, you see Shamaze. I'm in the Robby, so I be rocking up a Zengamaze. They be running bitches, so I be run numbers. So come out to Penny, Pungusa, Ushaba. So come and it's chucky by the way. So when Sako to me pen grenades on Boga, the rest of La Kwanza. Nasito kwana jokes anymore. It's hard to get in by anymore. Fuck with anybody. When don't you a beady on him beady? And I ain't talking about anymore. Yep. Hacking, I'm tucking, I live for stacking, attacking, I go on cobo, and I fuck, and I'm elegant, and I fatter. I've been that motherfucker, how to attack, how to attack. Bunda nene, you're about to step to watch, chaka to chaka, so tan taka. Devil never spit, see you scary buyer. Wow, kai na pa baro si gengi au laya. Na jisikia utazania na jifanyia uchawa. Bwembo kama doto magari au baba ubaya. Ukija mashariki I'm the one. As motherfuck the only one. Shingo imepinda nimebeba Tanzania mabegani. Nafasi utepata when I'm done, I mean it when I'm done.
Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine.
Chimba ukitong na chimba. Ukiona tapa dundiko tisema ni chiba. Ukiacha setu na kule takuwa mishiba. Ukiona kasi kubamba takuwa ni mijiba. Ntakuwa ni mijiba. Niko kwa madiba. Mikoto micheni cheni na kuwa sushida. Na watafanya mazisha tufanya misiba. Nitaisha tutambua tabila ya nida. Tabila ya nida. Punch nyingi, black belt. Usishangae kizungu babu sikiza accent. When I hit dunia usimwamini. Mtu yote bonge haswa mwenye mashavu kama napuliza trumpet.
Okay, wame nikalili kupote nasi. Unashi dalili ni mwapiga changaza mwilini. Chuga nkingia nigeni ni nini sifa kama Josefu Milinyi. Na nawakulo tazani ginimbi. Nikisema ni chani ni Afrika nzima na mahambo Tanzania siringi.
Look into my eyes nini unaona. Moyo na mazito ya kuongena na nongona. Stepping like a dragon speaking pure fana. Napiga vitatu kama kawa kama saku nge Dodoma. Bora wa mda wote, fucked. Bora wa mda wote na warembo, fucked. Moyo wa mtu mzima ni kichaka. Na kichaka kione kama nyumba nyoke. Don't deserve it any chance. Ukipata pesa, everything's popping. Drop an album that a single video. And I be still rocking. Industry and everything buzzing. Vita ya maneno sio kazin. Killing rappers kumradhi.
Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine.